Hello.
Evet.
Selam, deney istedim.
Selam.
Allah
Varo minna
ne
minna.
lan bunu ne gamal singerga?
Tajajila wan kanatin turbani ti fakenya fi akat fayele mu satu nadi lan galil.
Urji sagal saddeetta misha rukiceettani dawwaltani lakkoofsa sadiirra jira. Geemii kan jedhu gaafiif deebiin jira. Carraa keessa yaalaa kan jedhu jira. Carraa keessan hogguu yaaltan badhaasota argachuu dandeessan.
Geemii kan jedhu irratti.
Urjii sagal saddeettami shan riqicheettanii dawwaltanii lakkoofsa sadi. Achirra filannoo lama jira. Filannoo lamaan sana keessaa takka filattanii kafeetan taphachuu dandeessan.
Eshi, afaan Oromootiin barreeffamni sana namaa dhufuu danda'u?
Afaan Ingiliffaatiin jira dhiifama yeroodhaaf.
Eshi, eshi,
Tolee.